exclusive from hotvibes.cr.
Right, you mighty boogie moogie. Hey, lift your phone. Young dance. Nishi dine. Chatu panga saka no wadwa. Tufoya pali ponse kudanwa. Witu pene na fe kuno tuladwa. Ala twali kosa gym, twali kwa tena team.
Twali kwa tena team. No kudwa tuladwa.
Twali kwa tena team.
Twali kwa tena team. No good what you do.
Twali kwa tena team.
Zimbabwe niggas wali luwala.
Nito mafulu twali kwa tena gym.
Matic.
Na makofu bada poki.
Ukese lango kai mweni. Gati palinda ntiko. Baba mungali zepo. Zimbweni pipia tinga mwepo. Tiu ni kukwani sasitifu na voye sako. We keep the table black past stage na vama tango. Baru vienya uvi mba kipi chiu kisharu shako. Magelo ni high level ingale strong story yako. Tinanga tungu lugu na nyama tinga jepo. Tapaya kwa na boogie moki ya yambako.
Sick mu mind ina mano ya vipa. Ise stio pachima endolo kwa fipa. Mapanga mateka ndiye fatu. Suyo pati kufia ntaka tatu. Ise kwati na chaila kupaya. Swaki ono machanki ni manaya. Wani welelela kero ya woni makwela. Nilipe na fokamba bati nena peda. Chachupanga saka na ubwadwa. Tufoya pali ponse kudanwa. Ujupene na fekuno tuladwa. Ala twali kosa gym, twali kwa tena team.
Twali kwa tena team. No kudu wa tuladwa.
Twali kwa tena team.
Twali kwa tena gym. No kudu wa tuladwa.
Twali kwa tena team.
You know what you mean.
Mama niggas bali luwala.
Enjo mafulu twali kwa tena gym.
Na makofu bala fukunya.
Ukese kobo yukai mwene.
That's impossible. Kugusha nsaka pali baby ya that's impossible. Wolo pepa tiko pande magelo na mitondo kufuni kako. Wali konasti mbuyo popito wako shako. Vela for that imezo ya choma mumagago. Tose mumagago so kuno chiputeko. Chilipe mesi tiku timba. Nina wakai last kwanja heavy ngani timba. Mind you,
mind
nati mind you,
mind you.
Blessed are the handy that you watch blonga. Yes. Tufuna vyongo pela ufole manako.
Twali kwa tema timu ya karamba. Bafana watizi watima banti. Uliche mabomu kasora itijiwa. Tima goleo oromuka na mumaziwa. Makofi tima posa mpaka chema piwa. Nyimbu erionzi etange na itiwa. Chachupanga nsaka na ubwadwa. Tufoya pali ponse kudanwa. Ujupene na fekuno tuladwa. Ala twali kosa gym, twali kwa tena team.
Twali kwa tena team. No kudu wa tuladwa.
Twali kwa tena team.
Twali kwa tena gym. No kudu wa tuladwa.
Twali kwa tena team.
Mama niggas bali luwala.
Nenjo mafulu twali kwa tena gym.
Na makofu bala fukunya.
Ukese kobo yukai mwene.
Managers in the bed. AKA Washimero. And you're the panda me girl chiplo. Man Tom Lee. Yeah. And you get close a catch. King soldier. Brutal soldier I catch. Then kill a key lover. Petros a catch. Money cat you did.
Exclusive from hotvibes.cr.